Eşe. Ulochiwe ulochiwe mazulwini. Ukubhaliwe encwadini enkulu. Nami ngizofinyelela, ngizofinyelela. Nami ngizofinyelela. Ulochiwe ulochiwe mazulwini. Ukubhaliwe encwadini enkulu.
Limitless expeditions, I'm killing them. I'm a child of the most high, a feline with nine lives, a soldier that carried on, that girl on the last song, after life, after suicide, a date for the civilized, to sit and be reminiscent, tell me who had it hard, I'll tell you I had it harder, tell you I had a father who played an antagonist, I fought till the bitter end, my mother in fellowship, she fell to her knees, she said,
that's all that's left to do. Watsi tanda zangania, these prayers are bulletproof. Watsi tanda zangania, that's all that's left to do. Watsi tanda zangania, these prayers are bulletproof.
Ulochiwe ulochiwe mazulwini.
Ukubhaliwe
encwadini enkulu.
Silam lozi wong tralil hotin kopanga ningen pila mkanzame vivung vung endilungam hiking in nazuzi nigizi tulupa put an angel at an egul boning and bizla hangala zings of pumilela zofingilela. Unganga bazi uzophumelela uzofinyelela na
ulochiwe ulochiwe mazulwini ukubhaliwe encwadini enkulu. Nami ngizofinyelela ngizofinyelela. Nami ngizofinyelela. Ulochiwe ulochiwe mazulwini.
Ukubhaliwe
ukubhaliwe encwadini enkulu.
Akuleyo ncwadi.
Nami ngizofinyelela
ngizofinyelela.
Nami ngizofinyelela.